lwangilwe noma sekumnyama ayilangaliyo show nasengibuyile khaya ayikunini mina ngizama ngifuna nanempilo kunzima kunjalo sengide ngicaphukela umvulo ay mama ngicela ningibeke emthandazweni yenu mangi kherezela umndeni aywe my sister ngisho nawe ngani yami ngicela ningalahli themba nathi sizophumelela aywe my sister ngisho nawe ngani yami ngicela ningalahli themba nathi sizophumelela sonke sizophumelela yo sonke sizophumelela Usayosebenza Tula nana Musukala Ubaba uzobuya Usayosebenza Bathi ndoda ayikhali Ifela ngaphakathi Njani makunjena Nithini makunjena Bathi ndoda ayikhali Ifela ngaphakathi Njani makunjena Nithini makunjena Ngicela ningalahli themba nathi sizophumelela